Asikhuleke ngaphambi kokuba sihlale phansi uma nethanda sikhothamise amakhanda ethu. Unkulunkulu othandekayo, siyaphinda futhi ukuthi siza kuwe ngenhliziyo ebongayo ukuzwakalisa kuwe umuzwa nokudumisa esinakho ngawe. Futhi sizokutshela kulobu busuku ukuthi uzothethelela zonke izono nesiphambeko esisenzile namhlanje noma nganoma yisiphi isikhathi empilweni yethu lokho obekuphambene nentando yakho yobuNkulunkulu. Futhi uma bekuyoba khona noma yini yokuvimbela ekuphulukiseni abagulayo nasekusindiseni abalahlekile, sizocela wena ukuba usithithelele futhi usithathe usifake ekunakekeleni kwakho ngalesi sikhathi nje. Futhi ungene kithi ngamandla amakhulu futhi kwangathi izibonakalisi ezinkulu nezimanga kungenziwa kulobu busuku, futhi ngalokhu kwangathi kungabangela imvuselelo eyifeshini endala ukuba iqale kuleli dolobha futhi macala onke nakuso sonke isifundazwe. Siphe khona Nkosi futhi kwangathi izoni zingasindiswa nabantu abagulayo baphulukiswe ngenxa yengazimulo yakho. Manje busisa bobabili umfundisi nomlaleli kulobu busuku, ngcolisa amazwi aza kushiwo nezindlebe eziya kuzwa nezinhliziyo eziya kukholwa, ngokuba siyakucela egameni lendodana yakho uJesu. Amen. Ningahlala phansi. Kuyinhlanhla enkulu kimi ukubuyela lapha futhi kulokhu kuhlwa ukukhuluma kini ngalena emangalisayo iNkosi uJesu emangalisa kakhulu. Futhi kubi kancane ukuthi nje sifanele sihambe emva kwalenkonzo futhi singabi nabo kodwa nje ubusuku bubili. Ngokuba ngazi kahle ukuthi leli dolobha kanye namanye amadolobha ukuthi ubusuku obubili abenele ukwedlulisa uhlelo kubantu. Futhi ngakho-ke bekuyothatha isikhathi lapho abanye bebephulukisiwe abebengaphuma futhi bafakaze kwabanye futhi batshela abanye nabanye batshela abanye futhi ileyo ndlela okuyohamba ngayo. Kodwa kube yinhlanhla yethu ukuba kuleli dolobha elimangalisayo ikomkhulu lalesi sifundazwe esithandekayo besigibele kulokhu kusa ukuba nje sibuke ngapha nangapha futhi yizwe elihle impela. Siyalithokozela lelizwe futhi njengoba ngishile izwe lobusuku lingiphathele izinkumbulo eziningi zale New Hampshire enhla enyakatho. Lesi yisikhathi sami sokuqala kule ngxenye phezulu enyakatho ye-New Hampshire lapho engangivame ukuzingela khona nabanye babangane bami abahle uHarry Bickle. Angazi noma uHarry ukhona yini kulobu busuku. Uma ukhona Bert, ubungasiphakamisa isandla sakho na? Impela bengingathanda ukukuqhawula ngemuva. Kulungile, ngiyasibona isandla sakhe siphakeme. Bert, ngijabula ngempela ukwazi ukukubona futhi lapho indodana yami ingemuva kwesakhiwo futhi ngifuna uyibone ngaphambi nje kokuba sihambe. Ngabe ungenile izwe lobusuku Bert, na lobu ubusuku bakho bokuqala? Awu, sijabula ngempela ukumbona phakathi. Sekube yisikhathi esithize selokhu ngibona uBert iminyaka eminingi futhi sibe nokuzijabulisa kweningi indawonye enhla eNorth Woods lapha sizingela ngenkathi ngisengumfana nje futhi kuphethe izinkumbulo eziyigugu. Nomnumzane lowe, ngiyayikhumbula indoda esikhulile enhle endaweni ebizwa ngokuthi iRandolph, nokuthi kukaningaki siye sahamba-hamba kulezo zintaba eminyakeni eyedlula. Angikukhohlwa neze, ngakho kuphethe amagugu amaningi amakhulu nezinkumbulo. Futhi kulobu busuku kungukuvalwa kwenkonzo futhi silindele uNkulunkulu ukuba ahlangane nathi ngomusa wakhe namandla ukuphulukisa abagulayo nabahluphekile nokusindisa labo abayofuna ukusindiswa. Manje seqezweni nje ubusuku nje ubusuku obubili isikhathi eside kunazo zonke esasihlala kwakusebhango. Ngabe ngikusho kahle lokho na? Ebhango eMaine izisho zami zaseningizimu azihambi kahle kakhulu phezulu lapha. Futhi nginenza impela futhi abanye benu mayankizi nivele nikhulume ngokushesha kakhulu. Ngikwazi ukuhambisana nani, ngiyesaba ukuthi ngizokayiswa. ngishilo phandle esitaladini kwakungukuthi nje izigaba ezimbili kuphela zabantu ezihlala lapha futhi lowo kwakungophilayo nofileyo ngendlela abashayela ngayo bafa ngokushesha Billy, ngena ngakwesokunene nomngane wami uHarry Cole ehlezi khona lapho ngifuna uhlangane naye ukuze ngikwazi ukuthola ukumxhawula nje emva kwenkonzo futhi ngakho siyajabula kuba phakathi ngalesi sikhathi esincane manje eBango sibe nomhlangano omangalisa kakhulu cishe ngehora lesithupha ngqo bebeyodingeka bakhiye iminyango ukuze bavimbele abantu yole likhulu walizange lihlalise kodwa nje cishe amakhulu ayishumi nanhlanu noma into efana naleyo futhi lokho ngiyaqala manje ngo emva kwale mihlangano lapha ngiya eTexas bese ke ngibuyela phezulu eCarolina bese kuthi ke ukusuka lapho ngibuyela eAfrica futhi futhi oh ndi olunye nje uhambo okucishe kube ngokuphindwe kahlanu kimi futhi ngithemba ukuthi inkosi izosinika imihlangano emikhulu futhi sizobe silindele imikhuleko yenu ngathi njengoba sihamba noNkulunkulu ukuba asenzele ukuchichima ngokwedlulele lapho isikhathi sokugcina sasisethekwini ngangilapho izinsuku ezintathu nasenkonzweni yentambama ngenza ukubizela ialtar ngokushesha emva kokuba indoda ayikhubazekile yayikhubazeke ngokwesabekayo kakhulu yaze yadingeka uthi ihambe ngezandla zayo nezinyawo njengenje nje yayineketango entakeni yayo ingekho ngisho nakahle ngokwengqondo futhi ngaphambi cishe kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amahlanu zabo umdabu abahedeni boblankethe lapho ngaphandle kwabantu abamhlophe ngikathi leyo ndoda iphakama yayiphilile engqondweni yayo okokuqala ukuba ike iphakame kuyo yonke impilo yayo futhi kwakukhona abahedeni abaluhlaza cwe abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu lowo ngabomdabu boblankethe bephula izithixo zabo emhlabathini bemukela uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nabo ngesikhathi sifanayo manje futhi ngalokho kusekulandelayo ngangimi egumbini lami lasehotela nemeyedolobha uSidney Smith uyenyuka futhi wathi mfowethu Branham phakamisa iwindi ngokukhulu kushesha futhi ulalele phansi esitaladini futhi ngabuka kuza kwehla ngesitaladi futhi nakho kuza izimoto ezinkulu zokuthwala izinkomo eziyisikhombisa zigcwele izinduku zokuqugela ezindala nezagila nezihlalo ezinamasondo futhi cishe imayela ubude ngemuva kwabo ngabantu ababehlezi kuzonga lelo soku ngaphambili behamba emva kwalezi zindawo becula konke kuyenzeka kholwa kuphela ngezilimi zabo zomdabu uyakhombisa nje ukuthi uKristu uyimpendulo nguye onikeza impendulo Manje ngaphambi kokuba sivulele lizwi iBhayibheli esikukholwayo ngokucizelela ukuthi liqiniso likaNkuluNkulu somandla manje ungahle nje kuphambale kancane mhlawumbe kulokho enikufundisiwe ebandleni kodwa manje kukhona okungalungile ndawo ngenxa yokuthi Jesu wasithuma ukuba siyezweni lonke futhi senze bafundi ezizweni zonke nokuthi nje lapho lokhu sekwenziwe ukuthi uyobuya Niyazi ukuthi ubuKristu busendaweni yesithathu namhlanje ngezinombolo na futhi kukhona ukungenani izigidi zabantu abangagaze balizwe igama leNkosi Jesu futhi abaka Muhammad bathathu koyedwa bedlula ubuKristu ngesibalo uBuddha angazi nje ukuthi kwedlula kangakanani ubuKristu ngesibalo konke kungenxa yokuthi kukhona ukungahambanga kahle ngikholwa ukuthi sihambile futhi safundisa abantu okungukuthi kuhle akukho kumelene nakho futhi sakha amabandla amahlelo ezinhlangano futhi phakathi lapho sidwebe umugqa njengobuzalwane obuthize njengeBaptist Methodist iPresbyterian iluthela amaPentecostal onke kanjalo futhi sadweba imigqa emincane ehlukanisayo eyakwehlukanisa ukuba besikhohliwe ngalokho futhi nje sahamba ngamandla kamoya kaNkulunkulu ngothando lobuzalwane kubo bonke abantu lokhu bonke abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami lapho ninothando omunye komunye manje ngikholwa ukuthi leli liyizwi likaNkulunkulu ngithanda nje ukuthatha indikimba encane njengoba ngichazile izolo ebusuku ngaphambi kokuba senze lokho ake sikhulume nomlobo umzuzu nje futhi namakhanda ethu kotheme I am so grateful to thee. Nkosi uNkulunkulu ngibonga kakhulu kuwe ngalenhlanhla enkulu yokwazi ukufunda izwi lakho nokukhuluma. Nokuthoba izinhliziyo zethu phambi kwakho ngenxa yokusebenza kukaMoya Ongcwele. Manje siphe Nkosi izwi lakho khuluma ukuthile obekuyokhuthaza amakholwa kubakholwe.
For we ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Ngokuba siyakucela egameni lika Jesu Christu. Amen.
Over in the book of Saint Luke, just for a little.
Ngale incwadi lika Luke ungcwele okufunda nje umbhalo okuncane okwengekithi kulububusuku. Ngingathanda kufunda esahlukweni seshumi nesishiyagalombili nevesi lamashumi amathathu nesikhombisa.
And they said unto him that Jesus.
Bathi kuye uJesu waseNazaretha uyadlula.
And he cried saying, Jesus, thou son of David.
Yayisimemeza ithi Jesu indodana kaDavide ngihawukele.
You say that's an awful small.
Wena uthi lokho ukufunda umbhalo omncane kabi kabi mnumzane Branham ukubhekelela iqembu labantu elinjengaleli kulubu busuku ngobusuku bakho bokugcina edolobheni.
You see, that is a small scripture.
Niyabo lokho ngokufundwa kombhalo kuncane kodwa akusikho ukuthi kuncane kangakanani kungukuthi kuyinani elingakanani inani alibekwa phezulu kobuningi kodwa ubunjalo kancinyana nje. Kodwa esikhathini esithile sedlule edolobheni laseLouisville eKentucky ngaphesheya nje kwedolobha lakithi elincane nganginomngane womfana omncane laphaya owayezulazula ekameleni elingaphansi kophahla elidala ngolunye usuku futhi wathola itrunk elidala futhi wayebuka ngale kwetrunk elithize futhi wathola isidadlane esitembuso kuphonse esiphuze cishe isikwele esinguhafu we-intshi futhi wacabanga ukuthi lena kwakuyinto enhle kakhulu ukuthi angase akwazi ukuba nozuka kuyo ukuthi wayezohamba azithelele u-ice cream. Ngakho uphuthuma ehla ngesitaladi eya kumqoqi wezitembu wayesethi, mnumzane uzonginika malini ngalesi sitembu na? Nomqoqi masinya wathatha ingilazi yakhe wase sibuka wathi, ngizokunika idola ngaleso sitembu. Wathi, ukwenzile ukuthengisa futhi wamthengisela isitembu ngedola elilodwa. Kusobala umfana omncane ene emqondweni wakhe eno ice cream washo wehla ngesitaladi kuyothenga ice cream wakhe cishe emavikini amathathu. Leyo ndoda yathengisa leso sitembu ngamadola ngamakhulu amahlanu. Ngamuva sathengiswa ngamadola ngamakhulu angamashumi amabili nanhlanu futhi ngigcine kuzwa ngaleso sitembu sibiza ikota yesigidi samadola. Ngiyabo esincane isiqephu sephepha isiphuze. Kwakungesilo inani lephepha, kwakuyi inani lalilokho okwakubhalwe ephepheni. Futhi lokhu kufundwa kumbhalo kuncane kuyikho kulobu busuku. Akusikho ukuthi kungakanani kuyilokho okulotshwe kulo. Iphepha liyiphepha elejwayelekile enilenza lapha ezigayiweni zenu. Kodwa lokho kulotshwe lapho yizwi elingenakuphosisa likaNkulunkulu ongafiyo. Futhi akekho umuntu obaluleke ukwedlula izwi lakhe. Uma ngingenakulithatha izwi lakho, khona-ke angeke ngibe nokusebenzisana nawe. Uma ningenakulithatha izwi lami, beningeke ningethembe. Ngakho yileyo ndlela kungayo ngoNkulunkulu. Uma enze isithembiso, ufanele asigcine leso sithembiso. Uma engasigcini leso sithembiso, khona-ke akasuye uNkulunkulu. Futhi uma isimo esibucayi esithize sivuka futhi uNkulunkulu yenze ukuthile kuleso simo sibucayi, khona ke uzofanele enze okufanayo ngokwesibili akwenzayo. Kungenjalo wenza ngokungesikho ngenkathi yenza okokuqala. Uma othile wayegula futhi uNkulunkulu wabuzwa futhi uNkulunkulu wamphulukisa lowo muntu futhi khona ke okwesibili umuntu agule noNkulunkulu uyabuzwa, uzofanele aphulukise okwesibili. Noma wenza okungalungile ngenkathi enza okokuqala ngokuba uNkulunkulu ungongenasiphelo. Singabanesiphelo, siba nokuhlakanipha ngokwedlulele njengoba futhi izizukulwane zethu ziya ngokukhalipha ngokwedlulele futhi ziba nobuhlakani kakhulu. Usosayensi wethu uqhubekela phambili, kodwa uNkulunkulu ongongenasiphelo uzofanele aphelele ngaso sonke isikhathi. Angeke ahlakanipha ngokwedlulele noma angeke alahlekelwa yinoma yibuphi ubuhlakani bakhe, uzofanele ahlale efana. Yilapho ithemba lethu lingaphumula khona ngesizotha. Phezu kwalokho akushoyo ukuthi kuyiqiniso. Uma kungenjalo khona-ke angikwazi ukumkholwa. Futhi uma leli Bhayibheli uma izithembiso azenza kuleli Bhayibheli zingesilo iqiniso, khona-ke akusile iBhayibheli noma akekho uNkulunkulu. Kodwa uma izithembiso zeBhayibheli ziqiniso futhi uNkulunkulu uqinisa lezo zithembiso, khona-ke unguNkulunkulu weBhayibheli eliyizwi lakhe. Kucace nje njengoba bekungaba njalo. Manje inkundla yethu iyavuleka kulobubusuku futhi ngifuna ukuyikhuluma njengomdlalo wasesiteji omncane nje ukuze singabi nesikhathi esiningi sokulibala ngenxa yokuthi sifuna ukungena emgqeni. Ngokwejwayelekile emihlanganweni emikhulu uDokotela Veli uyakhuluma futhi nje ngizela izinkonzo zokuphulukisa ukukhulekela abagulayo. Manje lokho makuqinisekiswe kahle enhliziyweni yawo wonke umuntu. Angikwazi ukuphulukisa noma yimuphi umuntu futhi akekho omunye umuntu emhlabeni ongaphulukisa umuntu. UNkulunkulu nguyena kuphela umphulukisi okhona. Akukho nelilodwa iconsi lomuthi owake waqanjwa ongake uphulukise umuntu. Odokotela bazisho ukuthi bangabaphulukisi. Ngike ngaba nengxoxiswano ngabakwaMayo Brothers neziningizi ezikhungo ezinkulu zokwelapha okunjengofuba nokunye nokunye kwezwe futhi angikaze ngizwe nakanye ukuthi noma imuphi wangempela udokotela uPhila Saka owake washo ukuthi wayengaphulukisa. Angeke aphulukise, uNkulunkulu ungumphulukisi. Ukuphulukisa kungukuphindaphindeka kwamangamuzana okungokudaliweyo. Okudaliweyo kungavela kuphela kuNkulunkulu. Manje asisho ukuthi abathembekile odokotela bethu ngemithi yabo nangezibhedlela zabo ezinhle. Kodwa bukani, siphila osukini lapho sinezibhedlela ezedlula zonke esake saba nazo. Odokotela babedlula bonke esake saba nabo. Umuthi ongcono kwedlula yonke esake sayisebenzisa. Nokugula okuningi kwedlula esake saba nakho. Sinesiningi kakhulu isono nokungakholwa kunalokho esake saba nakho. Niyabo. Amahubo 13 ivesi lesithathu uNkulunkulu wathi ngiyinkosi ephulukisa zonke izifo zenu. Awu manje uma athi zonke khona-ke nje wayengaqondile ingxenye. Isibonelo nje njengalokhu ukuba ke ubugwedla imoto futhi wephuka ingalo yakho futhi ugijimele ehhovisi likadokotela wathi dok phulukisa ingalo yami ngokukhulu kushesha ngifanele ngigwedle imoto yami. Ubeyothi udinga ukuphulukiswa kwengqondo. Awu kunjalo niyabo, angahlela ingalo yakho kodwa uNkulunkulu uzofanele aphulukise kulula kanjalo. Ukuba ke ngisike isandla sami kulobu busuku ngommese na futhi asinawo umuthi owenele ezweni lonke ukuphulukisa lokho kusikwa ngummese. Oh, wena uthi futhi prenem. Lelo iqiniso, umuthi oyophulukisa ukusikeka esandleni sami, ubuye uphulukisa ukusikeka ebhantshini lami, ubuye uphulukisa ukusikeka kuleli desk. Wena uthi wenzelwe umzimba wakho mnumzane prenem, hayi elakho ibhantshi lakho nedesk. Kulungile khona ke uma ngemukela lokhu kusikwa ngummese esandleni sami futhi ngiwa ngife futhi bangikhiphela endaweni yomngcwabi. Futhi lapho baqhumisa umzimba wami ngoketshezi olungenza ngibukeke ngingowemvelo iminyaka engamashumi amahlanu nsuku zonke bafika banginike umjovo kazifo zonke, banginike umuthi isalfa yamagciwane futhi bathunga indawo, bagcoba yonke imithi yokugcoba isilonda ne-methylate kanjalo njalo ebingafakwa kuleyo ndawo iminyaka engamashumi amahlanu kusukela namhlanje. Ukusikeka kuzobukeka ncamashi njengoba kwakunjalo ngenkathi ngizikusika. Manje-ke uma kuphulukisa umzimba womuntu akuphulukisi ngani na? Oh, wena uthi ukuphila kuphumile kuwe. Kunjalo manje-ke yikuphi ukuphulukisa, umuthi noma ukuphila na? Ukuphila ngumphulukisi. Ngitshele ukuthi ukuphila kuyini, khona-ke ngingakutshela ukuthi uNkulunkulu ngubani. Ngokuba ungukuphila kuphakade, ngakho nguye kuphela umphulukisi. Manje umuthi udokotela ususa i-appendix uma une-appendix, into enhle kudokotela ukuyisusa uma unesimila makasikhiphe, kodwa uNkulunkulu uzofanele aphulukise lapho asike khona. Akanalutho lokukuphulukisa, ngakho angasusa into kodwa angeke aphulukise lapho bekukhona. Ngakho kuthatha uNkulunkulu ngumphulukisi. Futhi ubuyothi awuke futhi Branham kuthiwani ngomjovo kazifo zonke lapho unomkhuhlane omubi na? Leyo yinto efana ukuba ke ubunendlu egcwele abakwentane futhi belidla izimbobo ezindongeni futhi uhambile futhi wathola uphoyizeni wamagundwane, wafaka uphoyizeni emagundaneni na? Lokho akupheshi izimbobo, lokho kubulala amagundane kuphela. Ngakho kungaleyo ndlela ngokuphulukisa niyabo, umjovo kazifo zonke ubulala igciwane kodwa uNkulunkulu uzofanele akhe lapho ebelikhona. Niyabo, uNkulunkulu ungumphulukisi ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu ungumphulukisi, ngakho uNkulunkulu uyaphulukisa futhi usevele ukwenzele wena ekubuyisaneni ngenkathi efe Calvary uJesu Kristu lapho wathenga insindiso yakho nokuphulukiswa kwakho. Futhi into kuphela ongayenza ngokubheka kuye futhi ukukholwe njengoba wenze nje lapho usindisiwe ezoneni zakho, ngokuba yalingezwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina.
In our scene tonight, it's a Jericho.
esigcawini sethu kulobu busuku kuseJericho ezansi le ngezansi kweJerusalema futhi kulomuzi omkhulu owake wama lapho njengesikhumbuzo senye yezindawo ezinkulu zesizwe. Sithola ukuthi kukhona njengoba sibuka esincane esinxibi esimani kiniki sihamba kancane eceleni kwemfucufucu ezungeze izindonga.
And we would say it was a beautiful day.
Izindunduma izindala futhi besingathi kwakunusuku oluhle nalowo mfo omncane igama lakhe nguBartimeu futhi uyimpumputhe. Sifundiswa ukuthi wayekade impumputhe iminyaka eminingi eminingi futhi uthola indlela yakhe ezungeza ukuzama ukuya emasangweni. Ngokuba kungamasango lapho abaningi babantu bebhizinisi abahwebi nokunye nokunye bengena bephuma. Ngalezo zinsuku kwakukhona izincibi eziningi abanochoko futhi lapho umuntu eya emsebenzini wakhe wasekuseni futhi wayenezinhlamvu zemali ezimbalwa ezengeziwe mhlawumbe isincibi esithize esihlangene naye kuqala wayesinika uhlamvu lwemali. Bese kuthi ke lokho kwakungokukhulu kakhulu ayenga kukhona ngalolo suku. Sasidingeka silinde mhlawumbe kuze kube ngolunye usuku. Awu, kwenza ukunciba kwakuyibhizinisi elibi futhi izikhathi eziningi babelamba futhi bengena lutho. Futhi ake sicabange ukuthi kulokhu ukusa lowo Bartimeu impumputhe esikhuluma ngaye wayekade engasemasangweni omuzi noma izitaladi zomuzi futhi wayelethi kancane ukuvuka futhi ngakho zonke ezinye izincibi zazimshiyile. Ngakho uya ngaphandle kwesango futhi lapho uzitholela indawo yokuhlala phansi futhi nje emizuzwini embalwa emva kokuhlala lapho kuthi ukubanda kancane futhi wangena esithunzini sodonga lwesakhiwo esithile siyezwa kwehla ngomgwaqo ukuqhwabaza kwezinyawo zembongo lencane. Futhi lapho esondela uzwa le mbongolo encane isondela futhi uyasukuma futhi uyaphuma egijima futhi wathi ngihawukele ngiyimpumputhe futhi nginomndeni okufanele ngiwunakekele yibo nomusa. Futhi esikhulukazi esigqila esinsundu senyukela kuye zathi suka endleleni. Nalomfo wathi yibo nomusa owayegibele imbongolo wambiza ecela umusa. Futhi wathi mnumzane suka endleleni yami ngiyinceku yenkosi futhi ngisendleleni yami ehlele Jericho kuzoba nomprofethi owuhlanya ongena kulelo dolobha namhlanje ngenhlangano yabefundisi ngibizile futhi ngingomunye wamakosa esikoti sabo ngakho ngifanele ngibe lapho emhlanganweni nginaso isikhathi sokunika izincibi izinhlamvu zemali uma lokho kungesikho nje mayelana nesimo sokuziphatha sabanye abasemelika besimodeni. Ukuba ke bekunguwe ohlezi lapho ukhuphuthekile na futhi khona-ke akusikho lokho kuphela kodwa abanye abantu ababezibiza ngamakristu kulula kakhulu ukwedelela umuntu onjalo ocela umusa ungalokothi ukwenze lokho. Njalo yenza ukwedlula konke ongakwenza kumfo wethu ompofu oke waba neshwa elinjalo. Futhi yena simbona manje ubuyele emuva futhi uphumputhanga zonke futhi uthola idwala futhi uhlala phansi futhi uqala ukucabanga ake silandele imicabango yakhe emizuzu embalwa uyacabanga manje uhamba ngale ekukhanyeni kwelanga lapho kufudumele khona. Oh, sengiyabona nje anithandi ukuhlala phansi lapho kumnandi khona futhi kufudumele ukucabanga isizinto nihlale nje niphuphe emini na. Izikhathi eziningi phezulu ezintabeni ngikhuphukela le ngaphezu kwemithi yokwenza amapulangwe lapho ngizingela eMelika nangaphezulu lapho futhi kwakuyobanda kakhulu bese-ke nje ngihlala phansi indawo lapho umoya ungavunguzi khona futhi nje ngicabange ngezinto. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uphila emvelweni uphila ezilwaneni zakhe lapha eminyakeni embalwa edlule eminyakeni emini noma emihlanu edlule ngangikade ngizingela ezinyamazana ama-LK phezulu le phezulu erokhizi emuva lapho eplazini lezinkomo futhi kwakungekho muntu ngaphakathi ngiqagele amamayela ngamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane kodwa nje umfuyi wezinkomo lo ophethe eplazini lezinkomo nami uqobo futhi ungumzingeli omuhle futhi ngakho sahamba saya phezulu ngoba ikwindla lalisheshile namaqhwa ayengakafiki ukuzokwehlisa izinyamazana ama-elk nokho. futhi ngakho ke wathi Billy thatha ihashi lakho lokuthwala umthwalo bese uhamba ngakwesokudla ngizowela ngaleya wena uye emfudlaneni ongasempumalanga ngizoya emfudlaneni ongasentshonelanga futhi sizohlangana phakathi cishe kwezinsuku ezintathu emuva ngale ekwahlukaniseni okuxhumanisayo ngathi lokho kuzoba kuhle Jeff ngakho sasoke sahamba ngosuku lwami lwesibili ngangisondela eduze kwalokho okubizwa nge-coral pits lapho engangiqhuba khona izinkomo phakathi lapho kusukela ngisengumfana futhi sasi ngangicishe impela ngiyofika emithini yokwenza amapulangwe futhi lapho ngihamba ngonyuka isiphepho imvula futhi ngagijima ngangena emva kwesihlahla ngithi nje ukulinda kuze kudlule isiphepho futhi kwaba khona okupheshuliwe phakathi lapho futhi emva kokuba isiphepho sesedlulile lizokuna isikhashana bese kuba yiqhwa isikhashana khona-ke ilanga lizophuma iziphepho zifika kwindla lonyaka kwakungaphambi kwesikhathi kancane ukugijimisa inyamazane i-elk yehle nokho ngakho ngekathi ngisami emva kwalokhu isiphepho sadlula futhi emva kokuba isiphepho sesidlulile ilanga lalunguza njengoba lalishona libuka emifantwini yamadwala futhi kwaphenduka kwabanda namanzi ayenze iqeqeba lamakhaza isihlahla esihlala siluhlaza futhi kwakukhona uthingo lwenkosazane oluza phezu kwesigodi ngase ngiphuma emva kwalesi sihlahla esithize ngase ngibuka futhi ngacabanga he nango uNkulunkulu kulolo thingo lwenkosazana ngokuba wenze isithembiso ube wedwa nje ngesinye isikhathi futhi ukucabangisise ubone ukuthi uNkulunkulu angasondela kangakanani kuwe futhi ngisahlezi lapho noma ngimi lapho njalo ngezwa iduna elidala lenyamazane i-elk likhala futhi lalilahlekile emhlambini ngesikhathi sesiphepho nempisa endala empunga yaklawula phezulu ezintabeni namata wayo wayiphendula ezansi esigodini njengoba uDavid athi lapho utwa lubizana nodwa umama wami uyindiya ingxenye futhi ukuphenduka kwami akuzange kukukhiphe lokho kimi wo kukhona into eyiyo ngempela lapho uphumele emvelweni futhi ngibi lapho ngabeka izandla zami phezulu eboyeni ngase ngithi o mdala omkhulu owenza amazulu nomhlaba umkhulu kangakanani ukuba ungivumele ngibe lapha kungani ngingakwazi ukuhlala lapha na mangiphile lapha nje ngokuba ngathi ngazalelwa kule maphethelo ngazizwela cishe impela ngiqagele njengoba nje kwenza abapostoli entabeni yokuguqulwa isimo bathi basakhe amadokodo amathathu kodwa phansi ekugcineni kwentaba kusobala ngabagulayo nabadingayo futhi ngekathi ngisacabanga ngalokho ngaqaphele ngwejeje endadlana yeshoba yagxumela egatsheni elidala eliphephukile lapho futhi iqala umsindo omubi kunayo yonke wake wayizwa tshwake awu ngacabanga kunkulu kungani ubungasusa ukunaka kwami kuwe ukuba ungivumele ngiqaphele leyo ngwejeje endadlana na futhi o yayichumachuma phansi naphezulu sengathi yayizobulala yonke into emahlathini futhi nje ingumsindo wonke akukho lutho kuyo futhi ngekathi sagxumagxuma ngapho ngangikade ngithi ayibongwe inkosi izandla zami ziphakeme futhi ngiqagele ukuba babenomuntu wemahlathini babeyocabanga ukuthi babenohlanya phandle lapho kodwa ngangingenandaba ngangikhonza uNkulunkulu owenza lawo mazulu nomhlaba futhi nje ngangibuka lengwejeje endadlana ngacabanga kungani ehehe ukunaka kwami na yini ebengabanga ukumesaba uNkulunkulu ngalowo mfo na futhi ngaqaphela ukuthi waye ngangesabi kangako kodwa wayekhipha iso lakhe elincane ebheke phansi futhi ngacabanga yini indaba na nesiphepho sasiphoqelele ukhozo olukhulu phansi kulewo doti wokuphephukile ukhozo olukhulu lwagxumela egatsheni awu angizange ngibe nezinhlonipho eziningi kakhulu ngokhozi kodwa ngacabanga uNkulunkulu ubungake ululethe kanjani lelo khozi manje phambi kwami na futhi ngaqaphela ukuthi lwalungayesabi ngwejeje yeshoba kanjalo nami futhi ngwejeje encane yayiqhubeka nje kulo futhi ngacabanga awu lokho ngukumesaba uNkulunkulu ngoba alwesabi uNkulunkulu akafuni umuntu owesabayo ukufakaza noma asho okuthize ngaye uba isikhonzi esibi njengomKristu uma unamahloni ngoNkulunkulu owakusindisa owakwenza futhi lolu khozi lwalungesabi futhi ngacabanga ini Kungani wena ungesabi na ngiqala ukuqaphela lwaluthatha izimpaphe zalo futhi luzwe maphiko alo uma ayese simweni sokundiza ngaseke ngicabanga uNkulunkulu uma unikalo lokhozi ukuze themba ngokwanele emaphikweni alo ukwazi ukuthi lungasuka kimi bekufanele kakhulu kangakanani ibandla noma umuntu inqobo nje uma sazi ukuthi umoya ongcwele usizo ngezile na ungasikhulula kakhulu kangakanani umoya kaNkulunkulu kunoma ukhozi luzokhululwa ngamaphiko alo emvelo na siyigwala elinjepho ukuzama ukuvuma ubuKristu futhi sinamahlono okusukuma kukho isithembiso sikaNkulunkulu siyiqiniso khona ke siyiqiniso futhi ngaluqaphela futhi lwalungabonakali sengathi ngangiluphazamisa kakhulu kangako ngakho ngathi uyazi ukuthi ngingakudubule na lawo mehla amakhulu kazampu ngangibuka futhi lwalwazi ukuthi ngangingezukuludubula ngase ngithathe isibhamu sami lwapha kuzisa amaphiko alo kancanyana lwasena ungibuka futhi lwabheka phezulu kanjalo lwalwazi ukuthi lawo maphiko ayengaluthatha lufake kuleyo mithi yamapulangwe ngaphambi kokuba ngithele isibhamu esandleni sami. Ngacabanga, oh uNkulunkulu ngempela kuye yonke indawo ukuleyo nyoni ukulolothingo lenkosazana usempisini usenyamazaneni elk ukuye yonke indawo futhi ngaluqaphela futhi emva kwesikhashana lwanela yilowo tshweketshweketshweke futhi nje lwenza ukugcuma okukhulu kakhulu futhi lwabhakuzisa amaphiko alo cishe kabili. Ngaseke ngibona into ethize yenzeke biyoba yisifundo sethu sonke aluzange luzame ukubhakuza luye emuva laphambili futhi lubhakuze futhi lubhakuze futhi lubhakuze lalwazi nje ukuthi yahlelwa kanjani amaphiko alo futhi ngase sonke isikhathi umoya wawukhuphuka kuleyo ntaba laluvele lugibele phezulu 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 lwaze lwaba yibadlana nje futhi ngama lapho futhi ngakhale zinyembezi ngokubona ngacabanga lokho ke uNkulunkulu akusikho ukujoin e-Methodist bese ke ushiya lelo futhi ujoin e-Baptist futhi ushiya lelo futhi uye kuma Presbyterian noma i-Pentecostal kungukwazi ukuthi ukuhlela kanjani ukukhona kwakho emagagasini kamoya ngcwele futhi ugibele usuke kulona tshweke tshweke lapha nalapha ya uthi izinsuku zezimangaliso selwedlula yikho into okuthiwa uNkulunkulu. Ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu hlela nje ukukhola kwakho kuNkulunkulu futhi uvumele umoya ongcwele ukuhambise uthi ngu uphume ebangeni lokuzwa kwakho uhambe ngomkhumbi phumane futhi ufucwini yalesi simoteni esifundile isizukulwane sinobuhlakani esiphila kuso ube wetha ngesinye isikhathi futhi uphuphe ukucabangisise thathe iBhayibheli lakho. Ngingenzi ukubukisa ngomngani wami ohlezi lapho umnumzane Call ngiyakhumbula ngesinye isikhathi senyukele emfundleni nomncane ngaphesheya kwelwesi futhi wayezo ngikhombisa umfundlane othize wehlayo izimpophoma kimi wawunene jara ishaywa ngamamayela isikidi futhi wathi kimi ngabe kukwenza uzizwe umncane na kwakuyini na kwakungukubona umsebenzi wezandla kaNkulunkulu somandla ube wedwa uthathe iBhayibheli lakho utadishe
certain beggar
Bulendawana isinxibi esithize esigamali ngu lingu lingu but mewu sihleze sangweni
he was thinking of those things and as he sat there
wayecabanga ngalezo zinto futhi lapho ehlezi lapho into yokuqala uqala ukucabanga ngikathi ngisengumfanyana nganginokubona futhi ngiyakhumbula ngekathi ngangivame ukudlala emagqumeni amancane engaleya futhi ngicoshe izinhle izimbali ezincane eJudea futhi ngiyamkhumbula umama wami othandekayo ukuthi wayengigona kanjani ezingalweni zakhe futhi aphulule izakhe izincane izinwele zimnyama emuva emehlweni akhe amancane aluhlaza sasibhakabhaka bese ethi Bartimeu uyazi ungono moyo omuhle kunabo bonke umfana omncane nokuthi wayevamise kanjani ukungithunduzela ezingalweni zakhe futhi angixoxele izindaba zeBhayibheli. Niyazi ukuthi imelika idingani na ngumama abaningi abanjalo hayi kakhulu kangako ngo David Crockett no Elvis Presley no Arthur Godfrey kodwa ngo Christu neBhayibheli ziningi kakhulu izinganyana kuleli dolobha kulobubusuku ebezingakutshela ngo Elvis Presley kunoma kukhona zinitshele kakhulu ngaye kunoma bezingenza uJesu Kristu bese kuthi ke uyamangala ukuthi kungani sinobuhla ngandle bebentsha igwaza abantu bafe esteladini siba unyaka wokuguliswa yimizwa ingoba sishiye uNkulunkulu ngaphandle futhi semukele izivumo khona ebandleni lethu esikundleni sikaMoya Ngcwele kunjalo impela.
And it's a little mind
nomqondo wakho omncane waqala kubuyela emuva wo ukhumbule indaba ethize kwakumayelana nomprofethi omkhulu u-Elisha no-Eliya kanjani ukuthi owesifazane waseShunemi ngoba kwakukhona umfanyana ofakiwe kukho kanjani ukuthi owesifazane waseShunemi wayeyinyumba futhi wayenomusa kakhulu kumprofethi u-Elisha futhi ngolunye usuku esemakhele indawo encane ukuba aphumule eceleni kwendlu yakhe wathi encekwini yakhe uGehazi ngene bese umcela ukuthi ngingamkhulumele enkosini noma enduneni enkulu wathi qabonga ngowesifazane ohlala nabantu bakithi wayesethi nginakho nje konke engikudingayo kodwa uGehazi wathi uyazi akanabantwana nendoda yakhe isindala nobhatimeya omncane wayevame kuyithanda leyo ndaba ngakho wayeyethi ngixoxele yona mama futhi ngolunye usuku emva kokuba ebusisiwe nengane encane yafika ufanele ukuthi wayecishe abe neshumi iminyaka eyishumi nambili ubudala wayenoyise phandle ensimini futhi kufanele ukuthi kwakuyisikhathi sokuvuna ifolishi futhi ufanele ukuthi waba no unhlangothi ukushaywa unhlangothi welanga ngoba uqala ukukhala ikhanda lami ikhanda lami uyise wamthumela endlini futhi walala ethangeni likamama wakhe kwaze kwabacishe o ngingathi cishe emini futhi ngenkathi ufanele ukuthi waba nokugula ngempela futhi emva kwesikhashana kwakungekho kuphefumula kuye futhi wafa uyamthatha futhi umyisa ngale kamelweni lomprofethi futhi yambeke empedeni indawo nje pho kumyisa kuyo wathi bophela umnyuzi bese uya entabeni kameli ngokuba ngifanele ngibone le nceku kaNkulunkulu futhi ngifuna ukuthola uma uNkulunkulu wayengangitshela ukuthi ingane yami yayiza ngenkathi ngiseyiselikazi impela ngangitshela ukuthi ingane yathatha ingane yami no-Elisha ungomele yena ngizohamba ngithole futhi washesha ngomnyuzi omncane waze wafika kumprofethi futhi wathi nangu eza lowo wesifazane waseShunemi futhi uNkulunkulu akangembulelanga ukuthi iyini inkathazo yakhe futhi lalela lokhu mngane ngiyakuthanda nje lokhu wathi usahlezi kahle yini nendoda yakho nomntwana na wathi konke kuhamba kahle nengane iyisidumbu nebo wayefike phambi kwalo mprofethi wayazi ukuthi wayengumsebenzeli kaNkulunkulu leyo yinto efanayo uMata ayenzayo ngenkathi eza phambi kukaJesu uma ubukhona umnewethu ngaye ngafanga yabo wayazi ukuthi wayephambi komele uNkulunkulu futhi akububi yini kakhulu ukuthi thina befundisi bevangeli siyizikhonzi ezibuthakathaka kanjalo zakhe namhlanje njengoba sizisho ukuthi singabamelele yena na futhi wembula kuye okwakwenzekile futhi wathi kuGehazi bopha izinkalo zakho bese uthatha udondolo lwami ulubeke phezu kwengane futhi uGehazi waya phambili kodwa kukhona kowesifazane kwakungekho odondolweni kwakuba umprofethi ngakho wathi angiyiku kushiya wayezohlala nephuzu lakhe ngiyakuthanda lokho hlala nakho uNkulunkulu wenze isithembiso uNkulunkulu uzofanele asinakekele isithembiso sakhe wahlala nomprofethi waye kamelweni akazange amkhulekele umntwana wahamba eya emuva naphambili ehle enyuka kwiphansi lendlu yena nomntwana ofile endawonye khona-ke umoya kaNkulunkulu ufika phezu komprofethi futhi wahamba futhi wabeka umzimba wakhe phezu kwakhe nengane encane yathimule kesikhombisa futhi yaphila wo uBhatimeya omncane wayevamise ukuyithanda kanjani leyo ndaba bese kuthi-ke ukucabanga ukuthi phakathi kwamafiti angamashumi amabili ukusuka lapho ayehlezi khona lowo mprofethi omkhulu Eliya no-Elisha abahamba khona bebambene ngengalongo ngasodongeni lapho wayehlezi khona behlela ejordani ukuhlukanisa ijordani ukuba bahambe bawele emhlabathini omile ngiyamuzwa uBhatimeya njengoba athi wo ukuba ngangiphile ngalelo suku ngangiyophuthi uma ngiphume futhi ngithi wo mprofethi kaNkulunkulu yiba nomusa kimi futhi ungikhulekele ukuze ngiyemukele ukubona kwami kodwa wo maye umpristi ungitshela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule lokho ngukukhala kosuku uma izinsuku zezimangaliso selwedlule khona-ke usuku lukankulunkulu selwedlule ngoba uhlala enguye ibhayibheli lasho izolo namuhla naphakade Kodwa kwakukude kakhulu umoya uthola kubanda kancane ithunzi lizani sandela umnyisa ngale emthunzini ephuma emthunzini eyayilangele futhi bese kuthi ke uqala kuphupha yebo uyakhumbula ukuthi unina wayevame ukumtshela ngazo zonke lezo zindaba bese kuthi ke nje ngo ezansi nomgoqo hayi amayadi angamakhulu amahlanu ukusuka lapho ayehlezi khona omkhulu uJoshua namandla wehlela emfuleni ngolo ngisuku wayesethatha umphongolo wenkosi Namanzi aseJordani abuyele muva into yasahlobo ngenkathi uzamxolo wawukhona futhi wawela eJordani naye wonke uIsrayeli emhlabathini womileyo. UNkulunkulu omkhulu wasezulwini wayenze lokho kungesiwo amayadi angamakhulu amahlanu kusuka kuleyo ndlela futhi kungesiwo amayadi angamashumi amabili ngale ndlela uElisha no-Eliya babedlulile ngolunye usuku futhi babenze into efanayo. Mngane wami uNkulunkulu usafana. Kapelani wayesecabanga ke lona kanye lelidwala engihlezi kulo lake laba sesiqongweni sodonga naleyo mbiya namandla ka-Israyeli yamasha yazungeza loludonga izikhathi eziyishumi nantathu futhi yabetha icilongo futhi ngenkathi ikwenza uNkulunkulu wasezulwini wazamazamisa izindonga zawo phansi futhi ngihlezi edwaleni Ukuba ke ngangilapha ngenkathi uJoshua waye lapha na ngangiyo ngigijimele kuye futhi ngithi wo mprofethi kaNkulunkulu yiba nomusa kimi kodwa izinsuku zezimangaliso selwedlule umkristu usho njalo asisenazo zona zazisemuva le ezinsukwini zikamose nojoshua nasemuva ngalezo zinsuku asinalo namhlanje bakucabanga into efanayo namhlanje kodwa akunjalo Kwasekuthi-ke ngaqaphela futhi wacabanga awu uyazi ngenkathi uJoshua ephumile ezihambela leyo nduna enkulu yempi neqhawe elikhulu ngolunye usuku wayehamba ngaphambi kokuba avimbezele le Jericho enkulu futhi lapho wayesahamba wabona indoda imi nenkemba yayo ihoshiwe uJoshua wahosha inkemba yakhe wayesethi ngabe ungakithi na ngabe ungowesitha sethu na naleli qhawe likhulu limi lapho nenkembe esandleni salo lathi chabo ngiyinduna yebandla lenkosi uJoshua washwitha isigqoko sakhe sesivikelo futhi wawela ezinyaweni zalo upatimewo impumputhe wayeyothi ukuba nje ngangikhona ngaleyo nkathi wayengazi ukuthi leyo nduna yebandla efanayo yenkosi yayinge kude ngamayadi ayikhulu kuye uNkulunkulu kuvumela ucabange ngezinto utadishe ngakho kuyilokho okuzela ebandleni uma kukhona ukubongwa uma kukhona ukuhle zindlani ngalezi zinto ucabanga ngani kulobu busuku na mhlawumbe angeke ngikhulukiswe ngizobuyela ekhaya uzothola ocabanga ngakho yiba nakho kunqunyiwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu uzokwenza futhi uNkulunkulu uzokwenza ungathwali isono sakho ubuyele ekhaya ungathwali ukungakholwa kwakho ungathwali isifo sakho njengendoda lapha izolo busuku esesihlalweni sinamasondo nabehlukene awudingi ukusithwala ubuyele ekhaya uNkulunkulu uzokubhulukisa kuso uma uzokholwa ukuthi usalokhu enguNkulunkulu ofanayo cabanga ngakho ngenkathi usahlezi lapho futhi emva kwesikhashana wezomsindo niyazi kukhona into ethize exakile ngokwejwayelekile lapho uJesu ekhona kunenqwaba yomsindo kwaba nomsindo ozange sitalade kwakwenzekani na Oh, abazi emva kwesikhashana abanye abantwana begijima bedlula nakho kufika abanye besifazane futhi wezwa umsindo osabekayo abanye bethi msuse umzenziso nje ufanele abulawe bese kuthi-ke uzwa lo mpristi ofanayo ephimbweni lakhe ngqo awusho wena mphulukisi ngokukankulunkulu jesu wasenazaretha wena mprofethi wasegalile ofanele ukuba nguye bangitshele ukuthi uvuse abafileyo awu sinendawo yamathuna yonke egcwele lapha woze ubavuse lewo yilowo devil ofanayo omdala owahlangana naye phezulu lapho ehlane futhi wathi uma uyindodana kankulunkulu yenze isimangaliso lapha ake ngikubone uphendula lamatshe abe yizinkwa owesifazane wathinta ingubo yakhe waphuma amandla futhi wathola ukuphulukiswa kwakhe kodwa kwakukhona isosha elingumroma elambopha ngebhande lezindwangu ekhanda lakhe futhi lamshaya ekhanda ngenduku laselithi mprofethi sitshela ukuthi ubani okushayile futhi sizokukholwa akazange awuvule umlomo wakhe asho izwi kuye uNkulunkulu akahlekisi akadingekile unguNkulunkulu Nguwe odinga ukunxusela umusa unesikweletu kuNkulunkulu futhi hayi uNkulunkulu kuwe yisikweletu sakho hayi esakhe wenze konke angakwenza ukukuhlenga ethumela izibonakaliso izimanga izimangaliso uthumela indodana yakhe futhi yafa wathumela abaprofeti nokunye nokunye futhi basalokhu beqambuza ngqo esonweni sengathi kwakungakaze kwenzeke lutho manje ke uma wedelela umusa yinye kuphele into esele lokho ngukwahlulela uma weqela abe libomvu futhi uthole ukushayiswa ungasoli idolobha ubufanele ume uma uphelele sokweni kwelinye usuku ungamsoli uNkulunkulu uvayizelise yonke into phambi kwakho angayivayizelisa ngisho negazi lendodana yakhe uqobo engcwele futhi ulokhu uvayizelisa njalo njalo amacule ebandla ukushunyayelwa kwevangeli ukufundwa kwezwi izibonakaliso nezimanga phambi kwenu futhi usalokhu uphuphuthekile uzimisele nje ukuhamba noma ngabe uNkulunkulu yakumisa noma cha uNkulunkulu akathumela umuntu esogweni uzithumela wena esogweni ngokwenqaba indodana yakhe khona-ke lapho lesi sixuku esikhulu sidlula abanye bephosa utamatisi ovuthwe ngokweqile nama-aphula nezinto kuye nango ehamba umuntu okukhulunywa ngaye futhi wedelelwa futhi wabizwa ngodeveli ofunda ingqondo umuntu ngenkathi eqala inkonzo yakhe baletha indoda kuye yayingongazi lutho indoda engafundile egama lingusimoni futhi yathi nje ingangena ebukhoneni bukajesu ujesu wathi igama lakho ngusimoni negama likayihlo ngujonase kwakukhona uyedwa owayemi lapho wathi lowo ngumesiya waphuthuma ngaphezu kwamamayela yishumi nentano ezungeza intaba futhi uthole umngane wakhe wathi wozobona ukuthi ubani simfumene ujesu wasenazaretha indodana kajosefa wathi manje awume kancane kungaba khona okuhle ukuvela enazaretha na wathi woza ubone lowo ngumlayezo ongcono kunayo yonke ongawunikeza noma ubani ungahlali ekhaya futhi ugxeke woza futhi uzitholele wena ungathathi okushiwo ngomunye umuntu kwehlukanise ngombhalo futhi ubone uma kuyizithembiso sikankulunkulu khona-ke kuhlole ngezwi futhi ngekathi engena ebukhoneni bukajesu mhlawumbe unatanayeli wamtshela wathi manje noma ufilipu wamtshela endleleni ezungezayo wathi lapho ungena ebukhoneni bakhe uyamkhumbula lowo mdobo omdala na wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi uyise wayengubani ngani lapho ungena ebukhoneni bakhe cishe uzokutshela ukuthi wena ungubani umbhedo kwasho omunye angikukholwa futhi ngenkathi engena ebukhoneni bukajesu ujesu wathi bheka umisrayeli okungekho nkohliso kuye kwamangaza wathi rabi noma mfundisi ungaze nini na wathi ungakabizwa ngufilipu phansi komuthi ngakubona amamayela ishumi nanhlanu ukuzongeza intaba ngayizolo amehlo anje pho wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza wayenzeni ngaphandle kokuhle na kodwa ngoba akazange abambisane nenkolelo yabo yesimoteni base belungele ukumbethela futhi wayekwazi engumprofethi hhayi umprofethi kuphela wayengaphezu komprofethi wayenguNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu kungenza ngidabuke kakhulu lapho ngizwa lolu suku lwesimanje oluzama ukusho ngojesu kristu enjengomprofethi nje esikhathini esithile sedlule owesifazane wangitshela ebandleni elithile lehlelo wathi mnumzane Branham uqosha kakhulu ngojesu umenza abe ngonobu uNkulunkulu ngathi wayengonobu uNkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba naye wathi uma ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli lakho ukuthi wayengesuyona uNkulunkulu uzokukholwa na ngathi uma ibhayibheli lisho njalo futhi wathi ngojohane ongcwele weshumi nanye ngenkathi esendleleni yakhe ukuyovusa ulazaro ethuneni ibhayibheli lasho ukuthi wakha lezinyembezi ngathi lokho kuhlangene ngani nakho na wathi wayengeke abe ngonobu uNkulunkulu futhi akha lezinyembezi ngathi nenekazi wayekhala izinyembezi ngenkathi eyethuneni likalazaro kodwa ngenkathi edonsa lowo mfanekiso omncane wakhe ndawonye wayesethi lazaro phuma nomuntu owayesenezinsuku ezinefile wema ngezinyawo zakhe wabuye waphila lowo wayengaphezu komuntu lowo wayengaphezu komprofethi wayelambile ngenkathi yehla entabeni ezingela esihlahleni efuna okudliwayo wayengumuntu ngenkathi yelambile kodwa ngenkathi yethatha amabhiskidi amahlanu nezingcezu ezimbili zezinhlanzi futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu lokho kwakungaphezu komuntu ngenkathi elele ngemuva kwaleso sikepe sincane ngalobo busuku odevela abayizinkulungwane eziyishumi basolwandle bafunga ukuthi babezomminzisa futhi kwakunjengesivalo sebhodlelo lwandle lapho umkhumbi omncane wawushaya indlela yawo uzungeza kodwa Ngathi evuka futhi wenyuka wabeka unyawo lwakhe entanjeni yesikebhe wabheka phezulu wathi thula uthi du nemimoya evunguzayo namagagasi kwahamba kwaze kwayofika emaphethelweni wayenga phezu komuntu ngaleyo nkathi. Lowo kwakunguNkulunkulu ekhuluma ngalezo zindebe zomuntu wayengu-Emmanuel. Ngenkathi efa eCalvary wawukhalela umusa uNkulunkulu wami ungishiyeleni na, kodwa ekuseni ngephasika ngenkathi ephula izimpawu zokufa futhi wathatha izihluthulelo zokufa nesihonko kuSathane futhi wavuka futhi ngosuku lwesithathu wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu futhi namhlanje uyaphila lapha kuleli bandla kunobubuso kuphakathi kwethu emandleni afanayo okuvuka kwakhe ayeyikho ngaleyo nkathi. Wayesendleleni yakhe ebheke eJerusalema ikhanda lakhe laliqondile akazange ezwe ukukhala ngokulila kwabo, kodwa emva kwesikhashana lesi sinxibo esidala esiyimpumputhe sathi ngubani odlulayo na, buyele ekhoneni. Ungubani yena na? Omunye wathi thula. Futhi onomusa osifazane omncane ngiyakholwa wahamba wenyuka wathi ubufunani mnumzane na? Wathi nenekazi elinomusa, ngiyisinxibo esidala esiyimpumputhe, izingubo zami zokugqoka zisekho, anginelutho engingaludla futhi ngingathanda ukwazi ukuthi wonke lo msindo usho ukuthini. Ngani? Wathi mnumzane awukaze uzwe na? Qhabo, angikaze nenekazi. Lowo mprofethi waseGalile uyedlula, lowo Jesu waseNazaretha. Ungubani yena na? Anazi yini ukuthi umbhalo uyasho ukuthi iNkosi uNkulunkulu wenu iza kuvusa umprofethi onjengami? Kuyokwenzeka ukuthi noma ubani ongayiki umuzwa lo mprofethi uzonqunywa kwabafileyo noma anqunywe kwabaphilayo njalo na? Futhi wathi uhlalaphi na? UngowaseGalile. Futhi ngabe nguye ophulukisayo na? Yebo. Wayesephakamise lakhe. Jesu wele ndoda kaDavide ngihawukele. Wazuza izethameli. Manje niyazi wayengena kumuzwa uJesu wayengena kukwazi, hayi konke lokho kuxokozela, akakwazanga kumuzwa, kodwa ukukholwa kwakhe njengowesifazane nje unomopho owamthintayo noJesu eqhubekele eCalvary nesisindo sezwe emahlombe yakhe nezono zakho konke okufa okwake kwafiwa noma okwakuyoke kubekwe emahlombe akhe, umthwalo wezwe elinesono nekhanda lakhe libheke ngasezulwini eyango eJerusalema ukuyobethelwa. Naleso sinxibo esidala simicishe ibanga lendlu yasedolobheni sethi, uNkulunkulu bengicabanga ngawe, bengihlezi lapha ngidadisha ngawe, umvumeleleni ukuba adlule ngalesi sikhathi na? Yiba nomusa uNkulunkulu, yiba nomusa. Ukukholwa kwakhe kwamisa uJesu, awudingi ukuba sebhukwini lo who's who ukuze umise uJesu, awudingi ukuba ube nemfundo egqamile, awudingi ukugqoka isudi yedina, yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu. Futhi wamisa waphenduka wathi mletheni lapha. Akazange aqale ukuthi manje awume, waphosa lelo bhantshe lidale limanikiniki wayeselikhipha wayengena ndaba ukuthi ubani uthini. Bengifunda impilo yakhe lapha esikhathini esingeside sedlule. UBhathimewo impumputhe wayekade impumputhe iminyaka eminingi, wayenonkosikazi intombazanyana wayengakaze ayibone intombazanyana. NoBhathimewo impumputhe indaba yakhe ihamba kanje, kungahle ukuba kwakuyinganekwane angazi, kodwa ngalezo zinsuku babenewundlu elalibahola njengoba kwenze inja eyiso elibonayo manje. Futhi wayenamajuba amabili amancane ukuba enze imilingo ayegumbuqela kancane phezu kwelinye nelinye, futhi lokho obekuyoheha ukunaka kwezivakashi nabantu abedlulayo. Kukanjalo wayekhiphe ikani lakhe elincane kumbe noma ngabe kwakuyini ukunxiba, khona-ke babebukela leli hobe lincane endiyangi wonke umuntu. Futhi sonke isinxibi sinencane, inkawu ebulawa indlala noma imfezi noma into ethize enye ukuheha ukunaka ukuthola izipho kubantu. Futhi Bhathimewo wayenamajuba amancane amabili ayegumbuqela kwelinye nelinye nje, nabantu babekuhleka bese-ke bemnika uhlamvu lwemali oluncane. Futhi kwathi ngobunye busuku umkakhe wagula, nodokotela wayefikile wayesethi akukho esingakwenza ngakho Bhathimewo, umkakho unomkhuhlane omkhulu kabi ngangokuthi uzofa. Ngakho bathi wakumputha indlela yakhe eya ngasendlini waze wafika ekhoneni, wayesephakamisa izandla zakhe wayesethi, Jehova ngeke wakwenza lokho, wathi ngizokunika imali ukuba uzithengele iwundlu. Wathi mpristo mkulu phakeme angizange ngitshele uNkulunkulu ukuthi ngizomnika iwundlu nje ngimtshele ukuthi ngizomnika leli wundlu. Niyajabula ukuletha omunye umuntu ebandleni, niyajabula ukubeka izimbali e-altare futhi nenze okuncane imisebenzi yokuphana okungukuthi kulungile, kodwa ngabe wena uyiwundlu na? Nguwe lowo uNkulunkulu amfuna e-altare, wena ukuphila komhlatshelo uzinikela ngokuphelele entandweni yakhe. Wayesethi, but mewe impumputhe ungeke wakwenza lokho, lelo wundlu lingamehlo akho. Wathi, oh mpristi omkhulu ophakeme, uma ngikhonza uJehova futhi ngigcine isithembiso sami kuye, uJehova uzohlinzeka iwundlu lamehlo kabhatimewe impumputhe. Kwakukulokhu okupholile ngo-Okthoba ntambama uNkulunkulu wayehlinzeke ngewundlu lamehlo kabhatimewe impumputhe ukuze amehlo akhe avuleke. Mangisho kuwe kulobu busuku, mngane wami othandekayo waleli dolobha, uNkulunkulu ukuhlinzekele iwundlu futhi iwundlu elifanayo, iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Uma ungamazi njengomsindisi wakho ngenkathi kade uhlezi ulalele uzindla, njengoba nje nginitshelile ngokuba ngedwa, njengoba wayenjalo uBhatimewu eyedwa, manje useduze kwakho, manje ungeme emukele na? Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje manje. Ngiyazibuza sisakhothamise amakhanda ethu ngokuthula uma i-ogani izosinika nje isendlalelo esincane ngenkathi kade usacabanga kuqubuke isono enhliziyweni yakho ukuthi uyazi ukuthi awulungile kuNkulunkulu, futhi uma ufanele ufe kuyoba yikho konke okwakho na? Uma kunjalo ungasiphakamisa nje isandla sakho na? Makungabikho muntu obheka phezulu, gcina la makhanda enu ekhotheme manje, phakamisa isandla sakho nje uthi, uNkulunkulu ibe nomusa kimi. uNkulunkulu akubusise nsizwa, uNkulunkulu akubusise wena. Kunjalo, izandla ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu ziphakeme, uNkulunkulu ibe nomusa. Nakuba ungowebandla kodwa nokho awukaze wazi ukuthi kwakuyini ukuzalwa ngokusha, ungavele nje unyelelise isandla sakho siphakame uthi, kade ngicabanga mshumayeli, ngimfuna abe ngumsindisi wami futhi ngifuna yena abe nomusa kimi khona manje, futhi ngikholwa ukuthi lowo Jesu ofanayo akakude kithi manje ngiyamemukela, ngifuna yena na angisize. Omunye ephakamise isandla sakho ngokushesha nje, kulungile, uNkulunkulu akubusise nawe lokho kuhle phezulu kovulandaba sesitezi ngaphezulu na ndawo phezulu lapho kovulandaba sesitezi abanye benu na, uNkulunkulu akubusise phezulu lapho omncinyane, uNkulunkulu akubusise ntombi, uNkulunkulu akubusise nsizwa, lokho kuhle kakhulu kukhona kwenzekayo ngenkathi uphakamise isandla sakho, uNkulunkulu uthi yebo, lokho kunjalo. Niyabo, wenzani lapho wena uthi wenzani lokho 40 Branham lapho ngiphakamisa isandla sami na? Uyazi ukuthi ushaya indiva imithetho yesayense lapho uphakamisa isandla sakho na? Ngokwamandla adonsela phansi, izandla zakho zifanele zibambe phansi, awukwazi ukuphakamisa izandla zakho. Kodwa lapho uphakamisa isandla sakho kukhombisa ukuthi kukhona into ethize kuwe ephilayo, futhi yenze isinqumo, futhi niphakamisele izandla zenu ngakumdali wenu. Ushaya indiva imithetho yamandla adonsela phansi, uyamkholwa yilokho okwenzekile. Nanti izwi lika Jesu.
He that heareth my word.
Ozwa izwi lami akholwe ngokuyithumileyo nokuphila okuphakade, futhi akasayikuya neze ekwahlulelweni, kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Ubungamenzela kungako kulobu busuku na? Ngokuvela enhliziyweni yakho, mina manje Nkosi Jesu ngiyakukholwa. uNkulunkulu akubusise ntombi, uNkulunkulu akubusise mama osemncane, lokho kuhle. Omunye umuntu ongakazi phakamisi izandla zabo manje na? uNkulunkulu akubusise nenekazi eliselincane, nawe ngapha nobabili, wena ntombi, esikhathini sokuguquka kwempilo nje, leli bhungu elincane, umculo wokuzibinya isizukulwane esiboshwe yisihogo, leso yisinqumo esikhulu, hlala naso. Wenze into enobuqhawe kakhulu wake wayenza. Omunye umuntu na umzuzwana nje manje ngaphambi kokuba sime, kulungile. Yibanini lokhu nikhothamisa amakhanda enu, kucabangisiseni khulekani ngendlela yenu uqobo manje uNkulunkulu abusise lo mfosi emncane ohlezi lapha ngo ohlweni olungaphambili kulungile khuleka ngendlela yakho uqobo indlela okhuleka ngayo ebandleni lakho noma ngabe kuyini khuleka ngaleyo ndlela utshela uNkulunkulu uNkulunkulu ngiphakamise isandla sami ngoba into ethize ngitshela kuba ngilwenze yini eyenza lokho na uNkulunkulu wakwenza uNkulunkulu akubusise nenekazi elincane phandle lapha ekugcineni ngiyakubona futhi itshitshe elincane lapho into ethize enhlizweni yami ngitshelile ukuba ngiphakamise isandla sami niyazi uJesu wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi uNkulunkulu akubusise ntombi uhlezi khona lapha futhi ngilindile nje ngoba abaningi baphakamisa izandla zabo kuzoba njani kwahlulelweni lapho ngihlangana nani na ngingahle ngingaphinde nginibone kuze kube yileso sikhathi ngoba ngiyethembisa kuye ngizokholwa Oh, wondle likaNkulunkulu elihlinzekelwe mina ngiyeza. Ngiza ngokuzithoba, wondle likaNkulunkulu, susa izono zami, uNkulunkulu akubusise nenekazi elincane lokho kuhle. Uyazibona izandla zakho lapha ya. Nkosi uNkulunkulu wena wathi akukho ngisho umdlulilo ongeza esitaladeni ngaphandle kwakho wazi ngawo kona ke wazi kakhulu kangakanani umphefumulo ozisolayo ubaba awungongothise emnyango wenhliziyo futhi baphakamise izandla zabo na lapha kulinye iqembu elincane labantu kulobu busuku abancane nje idlanzana labantu kodwa abanye abangamashumi amabili noma amashumi amathathu baphakamise izandla zabo bakhathele badiniwe yile okuthiwa indlela yokuphila esimodeni bayaqonda ukuthi bazehlukanisa noNkulunkulu futhi babheka phezulu babona isandla esilobudongeni iziphokniki ezibhakabhakeni iBhayibheli lathi kuyoba khona izinto ezinkulu ezinjalo ezenzeka ezibhakabhakeni njengoba bebiza amasosandi zayo namasputniki nokuthi ulwandle luyohlokoma kanjani amakakazi amakhulukazi akukaze kwenzeke ngaphambili emlandweni wesikhathi manje kuyenzeka inhliziyo yamadoda iyahluleke ngenkathazo yenhliziyo kaphela nje inkosi uthe amadoda hhayi abesifazane ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe ukuthi lolu suku olukhulu kakhulu luyobanjani ukuthi izinqola ziyohlokoma kanjani ezindleleni ezibanzi futhi zikhanye njengamathonsi amalamba amakhulu ezindleleni ezibanzi ukuthi abantu bayoba kanjani ngabanamawala abakhukumele bathanda injabulo kuNkulunkulu abahlebi abangazithibi nabazonda okuhle benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika abanjalo bagweme Wathi ngalolu suku uyozembula wena uqobo uvele ezulwini futhi siyakubona Nkosi futhi siyazi ukuthi ubaba ulapha nalaba abaphakamise isandla sabo uNkulunkulu uma bebehlose lokho enhlizweni yabo ufake igama labo encwadini yokuphila futhi akukho lutho elingalisusa washo njalo ozwa amazwi ami futhi akholwe ngongithumileyo kunokuphila kuphakade wena wathi ngiyomvusa ngomuhla wokuphela Ngiyabonga Nkosi bayimi komelo yomlayezo owunikeze njengezipho zothando endodaneni yakho akekho ongabahlwitsha esandleni baphe ukuphila kuphakade manje baba bagcwalise ngomoya wakho nangokulunga kwakho bakwemukele mhlawumbe izihambi abakaze bawubone umoya wakho onyakaza ngaphambili kodwa abakwenzile ezisekelweni zezu siphe Nkosi uNkulunkulu ukuthi bazobambelela esandleni sakho esingaguquki kulezi zinsuku ezimbalwa zokuphila esizishiyile ngokubaqiniso Sesisondele esikhathini sokuphela. Sekulethi kunoma sicabanga singaya ekubeni impuqumpuqu ngehora isiphuze sisodwa sikagologo kakhulu amarokethi amakhulu asethiwe. Ho uNkulunkulu yiba nobusa masihlale phansi kwamaphiko akho angena phakade uze ufikele thina.
In Christ's name we pray. Amen.
Egameni lika Christu siyakhuleka amen. Wena yiba ngumholi wami. Yalo bomnyama buphenduke imini sula izinyembezi zosizi futhi ungangivumeli ngike ngiduke ngisuke eceleni kwakho asilicule kancane impela manje futhi ngomoya wokucula kunjalo likhuleke nje sengathi njengoba ucula
Be thou my God, this darkness turns. Why sorrow tears away? Nor let me ever stray from thee. Sorry, gentlemen.
Asikhothamise amakhanda ethu ngokuzithoba manje.
Oh great Jehovah, send Jesus.
Oh Jehova mkhulu, uthumela uJesu kulezi zethameli khona manje Nkosi.
Let him manifest himself.
Makazi bonakalise njengenkosi evukileyo njengoba sinikela izinhliziyo zethu nemiphefumulo kuwe.
We have preached thy word. Come make it manifest.
Sile shumayelile izwi lakho woza ulenze libonakaliswe Nkosi. Umlilo owake wabakhona omuhle, umlilo ofudumele ungeke wafudumela ngomlilo opendiwe. Izwe alimdingi uNkulunkulu womlando, lidinga uNkulunkulu wosuku lwamanje. iBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu amaHebheru 13:8 uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ngabe kunjalo na? Siyazi ukuthi wathi embhalweni wakhe, ngingenze lutho ngokwami kuphela lokho engibone ubaba ekwenza, uJohane ongcwele 5:19. Senake nakufunde lokho na, phakamisani izandla zenu uma nake. Khona-ke uJesu akazange enze lutho ubaba aze amkhombise, yilokho akusho. Futhi sithola ukuthi wayezazi izinhliziyo zabantu cabango. Manje uma enguye izolo namuhla naphakade, uzofanele afane ngomgomo ofanayo emandleni, ofanayo emadlingozini, uzofanele afane indlela eyodwa kuphela. Wathi ngingumvini kusezikhashana nayo ngizocaphuna lokhu kuqala, kusezikhashana izwe lingabe lisangibona. Manje igama lesiGreki lapho lithi cosmos, okusho ukuthi uhlelo lwezwe. Abasayikungibona nokho niyongibona nina ibandla, ngokuba ngiyisabizwana somuntu. Ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngabe yilokho akusho na? Nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza? Okholwa yimi, hayi ukucabanga ukuthi uyakholwa, kodwa okholwayo imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. UJohane ongcwele 14:9. Imisebenzi engiyenzayo wenzani na? Wathi mina ngingumvini, ninani ngamagatsha. Manje umvini awutheli isithelo, igatsha lithela isithelo somvini. Ngabe yiqiniso lelo na? Uma uye emvinini wekhabe unamakhabe, uma kungumvini othelayo. Uma uye emvinini wamagilebhisi ubuye othola amagilebhisi. Umvini wethanga ubuye othola amathanga. Kuthiwani lapho uze ebandleni na? Utholani na? Isikejane sabantu sithi, oh, lokho kwakungosuku olwedlule. Umvini usaphila. Uma sikuKristu, imisebenzi ayenzayo sizokwenza into efanayo. Washo njalo. Uma lokho kungesilo iqiniso, khona-ke bengingemkholwe. Ngingakwenzela isithembiso futhi ngifanele ngisihlehlise ngingofayo. Kodwa yena ongenasiphelo angeke enze isithembiso ngaphandle kokusigcina. Manje izolo ebusuku sibize umugqa womkhuleko, sikhipha umoya ongcwele kaNkulunkulu kuye. Wathi ngiyanithethelela, ngoba wayengakafi ukwenza indlela. Kodwa manje wathi uma ukhuluma izwi elimelene nomoya ongcwele. Manje khumbulani, wamemezela leso sibonakaliso kumaJuda, iJuda liqiniso lakholwa ukuthi kwakungumesiya. Sedlule kulokho izolo kusihlwa, futhi waya emthonjeni ngesinye isikhathi ukuyophuza kolunye uhlanga lwabantu okwakungamaSamariya. Manje khumbulani, akazange aye kunoma yibaphi abezizwe. Bangaki okwaziye lokho na? Hayi abezizwe, futhi wenqabela abafundi bakhe ukuba baye kowezizwe. Sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili ngalokho. Lolu usuku lwabezizwe seluvala manje. Manje kodwa wahamba ngasemthonjeni waseSamariya. Futhi manje ebhekisisani ukuthi uJesu ube yini izolo. Futhi kwakukhona owesifazane osemusha uphumayo. Ake sicabange ukuthi wayemuhle, wayengunondindwa wesifazane onegama elibi. Futhi uyaphuma ukuyokha amanzi akhe cishe ngesikhathi sasemini. Futhi wayenembiza yamanzi. Futhi wayengazi ukuthi kwakukhona noma ubani ngapho. Kwakuyindawo encane ebonakala ngasikhathi sinye, into efana nale. Futhi kwakukhona indoda ihlezi laphaya ngike ngaba semthonjeni onjalo futhi lapho ngaphandle nje komuzi futhi lo mjuda wayeneminyaka engamashumi amathathu nento kuphela ubudala kodwa iBhayibheli lathi wayebukeke namashumi amahlanu umsebenzi wakhe wakwenza bathi wena umuntu ongakabi neminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi uthi umbonile uAbraham na manje siyazi ukuthi unodevil wathi engakabibikho uAbraham ngikhona futhi leyo kwakuyinsika yomlilo eyayisesihlahleni esivuthayo esithombeni enisibonayo kulobu busuku onguye izona namuhlana phakade uma leyo nsika yomlilo ngempela iyinsika yomlilo efanayo iyofakaza ubufakazi obufanayo eyakwenza kuJesu Kristu ngenkathi ilapha ebandleni lakhe kunjalo uJesu akazange asithume ukuba sakhe ibandla kanjalo akasithumanga ukuba sibe nesikole sesayensi yezenkolo kanjalo akazange asithume ukuba senze noma iyiphi yalezo zinto wathi sishumayele ivangeli futhi yini ivangeli na amandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele manje uma lokho kungalungile khona-ke angiwazi umbhalo yilokho okushoyo o kanjani thina mamelikana ayisihlakaniphi sihlale siyisitashi futhi silikhoni nalabo bahetini abazihluphekelayo leya bethukuthele nje futhi bekhala ngezinkulungwane batheleke kuyo manje qaphelani lokho kukhanya kuzofanele kufakazela ukuthi kuyini ngolunye usuku ngenkathi lonesifazane ehlezi lapho noma eza lapho ujesu wathi kuye ngiphuzise woza lapha sifazane waphenduka wabona lelo juda yabo kwakukhona ukwehlukana phakathi kwejuda nowezizwe noma ijuda nomsamariya ngoba babeyijuda ingxenye nowezizwe futhi ngakho wathi ngingowesifazane wasesamariya akusilo isiko kini majuda ukuba ningibuze umbuzo njengalowo manje lowo ngujohane ongcwele wesine uma nifuna kukufunda wathi kodwa uma wazi ukuthi ubani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi ngani wathi umthombo ujulile futhi awunelutho ongakha ngalo ngengxoxo yaqhubeka waze waxhumana nomoya wakhe wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo ubuna isihlanu nale ohlala nayo manje ayisiyo eyakho manje wathi nina wayengumbhuli na wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi manje siyazi lapho umesiya efika onguKristu uyokwenza lezi zinto ngabe kunjalo na awu uma lowo bekungumesiya izolo esibonakaliso sakhe kuzoba ngumesiya namhlanje uma enguye izolo namuhla naphakade wathi nxa umesiya efika uyositshela lokhu wathi nginguye okhuluma nawe futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele ebengiyikho akuyena yini umesiya lona na bangaki owazi lowo mbhalo na ujohane ongcwele wesine manje kunye futhi kwakukhona usifazane ngesinye isikhathi akakwazanga ukufinyelela kuye wamkholwa futhi wathi uma nje ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda ngoba ngikholwa ukuthi ungumesiya futhi uma ngingathinta izingubo zakhe ngizokukholwa futhi waphusha wadabula esixukwini wayenomopho ukuya esikhathini mhlawumbe okungayekanga ukugcwala iminyaka futhi ngakho wathinta ingubo yakhe manje akakuzwanga ukuthinta kanjalo ngoba ingubo yasepalestini iyaxega inengubo yangaphansi kuyo ngakho wamthinta kanjalo wayeseyangale wayenelisekile ukuthi wayezoba kahle ujesu wama wayesethi ubani ongithintile ubani ungithintile na noPetro wamkhuza wathi usheloni into enjengaleyo na ngani sonke isixuku sonke siyakuthinta futhi wena uthi ubani ukuthintile na wathi kodwa ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi kwakuwuhlobo oluhlukile lokuthinta oh Concord kulobu busuku uNkulunkulu iba nomusa sebenzisa lokho kuthinta hayi ukuthi ngiyiMethodist ngiyiBaptist ngiyiPentecostal ngiyiNazarene sebenzisa lokho kuthinta okumthintayo kubeke eceleni lamasiko asithinte uKristu manje futhi waqalaza wathintwa ukukholwa kwakhe kuso sonke leso sikhejane sabangakholwayo wadonsa lowo sifazane umncane wamkhipha futhi wathi wamtshela ayenakho wayesethi kukholwa kwakho kukuphulukisile noma ukukusindisile ngabe kunjalo na manje bangaki abasho lokhu ukuthi iBhayibheli iTestamente elisha lithi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade na iBhayibheli lasho ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu
That's right.
Kunjalo awu uma engumpristi omkhulu uma umthinte ngendlela efanayo osifazane enza ngayo ubengeke yini enze okufanayo uma efana na sizobiza umuqo omkhuleko ke kwamanye amakhadi omkhuleko makuthi inkosi uNkulunkulu uma ezokwenza lapha kulobu busuku njengoba enza ngekathi lapha emhlabeni bangaki abazomemukela uma nizobona uJesu Kristu ongaphezu kwemvelo khona phakathi kwethu lapha enza into efanayo na kulungile umuqo omkhuleko ngizonivumela nje nihlale khona lapho enikhona futhi nikholwe enginitshele khona ukuthi kuyiqiniso kholwa khona lapho okhona yenza njengoba kwenza usifazane isicaphuno sokugcina engisenzi izwele busuku besinabantu emsamo nibonile ukuthi umoya ongcwele wenzeni na wembule izono zakho wembule impilo yakho futhi ukutshela ukwenzile nokuthi ufanele wenzeni lapha bekukhona umncane bayangitshela usifazane ongumfinishi enhla lapha izwele busuku angikwazi ukukhuluma isiFinland nokho bengimqonda futhi bengimphendula futhi ubengiqonda nabo umoya ongcwele khona ke umphulukisile emi khona lapha emsamo bukani phezulu lapha bukani maphephandaba enu macala onke kwezinye izingxenye zezwe lakithi lapha konke ngale bukani ucongressman Upshaw elele lapho ekhubazekile iminyaka engamashumi ayisithupha lesithupha futhi kwafika umbono phezu komhlangano wamtshela ukuthi wayephulukisiwe wasukuma ngqo wathinta izinyawo zakhe futhi waqhubeka ngokwejwelekile uKing George waseNgiland enokuqina kwemithambo eminingi ngenkathi ngiwelela ngale futhi ngamkhulekela akakwazanga ngisho ukuhlala kodwa nje imizuzu embalwa ngesikhathi ngosuku olulandelayo wadlala izimbobo zegalofu ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ngijikeleza ngijikeleza umhlaba sekungokwesihlanu ngijikeleza kholwa ukuthi uJesu asithathele umbhalo sesilethi ngakho asithathele umbhalo umzuzu nje manje ehlalane nithule ngempela hleniphani ngokuzithoba akukho umuntu ukulesi sakhiwo engimazi yonga phandle kwendodana yami uQobo ihlezi lapha noDokotela Veli yebo ngiyaxolisa ngiyabazi laba befundisa ababili umnumzane Sweet nomnumzane Macleod bese kuba ngumngani wami uBert Call ngemuva nguyena kuphela umuntu wonke owaziyo ukuthi ngisihambi kuwe phakamisani izandla zenu futhi ngingazi lutho ngani manje uma uJesu nguye izolo naphakade futhi wena aka uphandle lapho khona uma uzomthinda ngobukhona kwakho awucabangi ukuthi ubengadonsela emuva ngonga lendlela uthi asho into efanayo ayisho ngenkathi lapha emhlabeni uma esenguye na manje awudingi ukuba uze emsamo hlala lapho nje yiba nokukholwa ukholwe manje wonke umuntu ogulayo akunendaba ukuthi ukuphi noma yini engalungile kuwe bheka phezulu nje kuNkulunkulu kanje futhi uthi inkosi uNkulunkulu ngiyakukholwa lokho indoda icaphuna umbhalo izo lebusuku ukuthi sedlule kanjani imibhalweni ukukhombisa ukuthi yilokho impela athi uyokwenza manje sisekupheleni kunyaka obezizwe asikaze eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kuze kube manje useqedile ngabezizwe ibandla selivele libunjiwe ukuphela sekuseduze nini angazi angekho waziyo kodwa kuseduze manje nakula sikhona uyagula uma ugula beka kuye futhi umthinde manje bekungeke kusize ngalutho obungithinda ngingumuntu kodwa thinta yena langesiphiwo sikamoya ongcwele ongaphezu kwemvelo olapha ubengembula kimi khona lapha futhi aphume ngo adlule kulezi zithabele futhi yanitshele njengoba enza nje kwesifazane wayenomopho uma isafana manje izolo busuku besisebenza kwenye into owesifazane emthonjeni sisebenza kwesifazane owathinta ingubo boyake kanje njalo manje noma njengo Philip ngekathi enyuka noNathaniel ephandle ezethamelini nina madoda abonani nje khulekani nibone ukuthi usenguye yini Lord God not you Nkosi uNkulunkulu manje nguwe ubungeke uvumele noma yini imazi yombhalo wakho ngikubonile ngekathi ukukhona ingxenye yesigidi imi lapho eBombay eIndia AmaHindu izinyanga abathakathi bezaba ukuphonsela inselelo nokuthi wabakhubaza kanjani nokuthi usiza amazamise kanjani leso sizwe sikubonile eCalcio eGermany ukuthi lezo zinyanga abathakathi zifika kanjani futhi zabiza leso siphepho ngemilingo yazo nokuthi kanjani ngimi lapho waphephetha phansi umoya uvela emazulini futhi wahlakaza isiphepho izinkulungwane ezingamashumi amabili zigijimele ealtare amakhomanisi ukuthi wamvusa kanjani umfana omncane eFinland kwabafileyo wayekade elele lapho amahora ngakusho eminyakeni emibili ngaphambi ngaphambiko kuba kwenzeke uNgunkulunkulu makuthi wonke umuntu aze kulobubuso kuNkosi ukuthi wena uNgunkulunkulu ukuthi uKristu zonke ezinye izinkolo ezingaphandle kobuKristu ziyiphutha nguwe kuphela uNkunkulu ophilayo uMuhammad ufile futhi sithunini uBuddha ufile eminyakeni ngamakhulu engamashumi amabili nantathu edlula ufile futhi wembelwa Kodwa kukhona ithuna elingena luthi eJerusalema wavuka futhi malibongwe igama lakho uphila njalo njalo futhi uma ngifa kulobu busuku wena ubufakazi buqinisile ubufakazisile ngezigidi emhlabeni jikelele futhi manje izwe lesayense linesithombe sakho eGermany United States nososayense kuhlolile futhi bethi yisona sidalwa singaphezu kwemvelo kuphela esake satshetshulwa uNkulunkulu bakuthi lezi zithameli zibone ubukhona bakho Nkosi njengoba ngizithoba futhi ngizinikela esiphiweni umoya ongcwele Kwangathi nabo ngokufanayo ngokuba egameni likaKristu ngiyakucela amen manje ngizophoxeka noma izwi likaNkulunkulu lilephutha uma ngiizwi likaNkulunkulu liqinisile khona ke uNkulunkulu uyaligcina izwi lakhe konke ukushumayela kulungile siyakukholwa kodwa uma uNkulunkulu engaligcini izwi lakhe kusiza ngani ukushumayela na uma ukholwa uthi wenzani futhi Branham na ngibuka ngibhekisisa ngibone ukuthi uzokwenzani
you just pray to God and say help me lord god
niyakubona lokho kukhanya na khuleka nje kuNkulunkulu bese uthi ngisize Nkosi uNkulunkulu
yes you may raise your head Do you see that?
Yebo ningaphakamisa amakhanda enu niyakubona lokho na khona phezu kwalendoda ihlezi lapha ingibuka. Indoda iyagula ihlezi khona lapha neyembe layo livuliwe ngisihambi kuwe mnumzane uthi ukuba mdala.
That's right raise up your hand. I don't know
Unesibhono uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho angikwazi angikazi ngikubone ngabe yiqiniso lelona bengingeke ngikukagele lokho bengingakwenza yini mnumzane na yiqiniso Niyakholwa nonke na manje hleniphani ngokuzithoba lokho kukhanya kusalokhu kulenga phezu kwendoda ngoba abanye benu bebecabanga ukuthi lokho bekungukuqagela bekungesikho bangathi uNkulunkulu angakhombisa umbono Yebo ngiyayibona indoda inesibhono umkayo lapho naye uyagula umkayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngomkakho na
She has high blood pressure and heart trouble. That's right, raise your hand.
Unomfuthi wegazi ophakeme nenkathi yazo yenhliziyo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho awusuye owakuleli dolobha ungowakweli ngidolobha iPortsmouth lokho okuqinisile. Futhi igama lakho ngomnumzane Hudson kunjalo uNkulunkulu uyaphila liphulukisiwe nobabili ningaya ekhaya liphile.
Do you realize that you're
Bathinteni na niyaqonda ukuthi nisebukhonini bukaNkulunkulu na inhlonipho yokuzithoba inhlonipho yokuzithoba ngiyacela Hayi ukudlala isonto manje usebukhonini beNkosi Jesu indoda ehlezi emva kwayo ngo ibilokhu inginqebuzisela ikhanda layo emizuzwini embalwa edlule uyakhole ukuthi uNkulunkulu angangitshela inkathazo yakho mnumzane na ubungemukela uJesu futhi ukholwa ukuthi bekunguye hayi mina na angikwazi kodwa uma umoya wakhe ukimi khona ke uyokwenza imisebenzi ngikathi wayesendodaneni yakhe uKristu uyakukholwa lokho na yebo mnumzane Khona ke leso sifo sokuba namashashazi emathunjini obunaso uke waba nesifo sokuba namashashazi emathunjini ngeke kusakukhathaza igama lakho ngomnumzane ebusiness uma ukholwa kunjalo yebo mnumzane uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kwenye indawo esakhiweni Nandini ninikazi khona imuva ngalendlela liphethe inkathazo ohlangothini lwalo inkathazo yohlangothi impela ligqoke ingubo emnyama owesifazane phakathi nendawo efake izibuko unenkathazo enkulu kakhulu ehlangothini lwakhe. Ininikazi yaliveli kuleli dolobha, livela endaweni eseduze komngcele walelizwe, yise-New Hampshire, ibizwa nge-Freedom e-New Hampshire. Ima ngezinyawo zakho, ninikazi, uma lokho kuyiqiniso, sukuma futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho. UJesu Kristu yakusindisa. Lithinteni na? Ngitshela ukuthi lithinteni, bekungesimi, lenzani na? Nenzani nina bantu na? Uthinta umpristi omkhulu usebandleni lakhe, esebenza eqinisa izwi lakhe. Ukukholwa, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uma ukholwa, konke kuyenzeka. Hloniphani ngokuzithoba.
I can only say now, all of you up in the balcony, wherever you are, just be reverent. If thou canst believe.
Ngingathi kuphela manje nonke phezulu kuvulando sesitezi, noma ngabe nikuphi, hloniphani ngokuzithoba nje uma ungakholwa. Ininikazi linekhandi limpungani hlezi lapho linesifo sikashukela, uyakholwa ukuthi uJesu uzokusindisa. Ninikazi na ubukhuleka ngalo nkathi, ake ngikutshele ukuthi ubukhuleka ini. Nkosi Nkulunkulu, makube yimi. Uma lokho kunjalo, uvayizelisa isandla sakho. Manje bengingawazi kanjani umkhuleko wakho na? Niyabo kungokuxhumana kwakho nomoya kaNkulunkulu. Indoda ihlezi phandle lapho ekugcineni inento efanayo, igama lakho ngumnumzane King. Kunjalo awusuye owa wase Vermont, kunjalo isho kanje Nkosi.
That's your wife sitting next to you, and she has gland trouble. Correctly.
Lowo ngumkakho ohlezi eduze kwakho, futhi unenkathazo yezindlala, kuyikho impela.
Have faith in God.
Iba nokukholwa kuNkulunkulu. Ininikazi khona emva kweninikazi lapho lisezi lapho lingibuka manje, likhuleka libhekise ikhanda lalo phansi lithi, Jesu ngihawukele, linesifo samathambo kanti futhi linokwaliwa okungahambisani nomzimba okulikhathazayo. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Kuzophela uNkulunkulu uzokusindisa. Uyakwemukela na? Kulungile mnumzane, kulungile. Ungaba nakho-ke. UNkulunkulu abe nomusa. Ininikazi elilandelayo linomfutho wegazi ophansi, futhi linenkathazo yesibindi salo futhi. Kunjalo, kunjalo, ninikazi na? Kunjalo, kulungile. Sekuphelile manje, hamba uye ekhaya futhi ukukholwe. Emuva le, ngasemuva, indoda ehlezi emuva lapho ikhanda layo likhotheme, ikhuleka, inamashashazi kuqoqoqo oya emaphashini. Kunjalo, ninikazi, yithinte futhi uyitshele ukuthi iNkosi uNkulunkulu uyiphulukisile. Akamangalisi yini umnumzane na? Awusenakho manje, umphimbo wakho uzwakala ukahle, awunjalo na? Uma lokho kunjalo, yima ngezinyawo zakho. Angikwazi, ngiyakwazi na? Angikaze ngikubone, kodwa umphimbo wakho ukahle manje, uJesu Kristu ukuphulukisile. Ngabe uyaphila kulobu busuku zethameli na? Niyamkholwa ngenhliziyo yenu yonke na? Khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye, futhi asinikhulekele nilapha. Nizomkholwa manje ukuthi ukhona na? Beka izandla zakho phezu komunye nomunye, masibe nomkhuleko ndawonye. Khulekele umuntu obeke isandla sakho kuye. Uma ugula, niyabo, ngeke ngaphulukisa. Kodwa ake ngilitshele, uma ngingaphinde ngilibone kulokhu kuphila, umoya kaJesu Kristu lapha kuleli qembu elincane labantu kulobu busuku enza khona impela nje akwenza ngezinsuku zenyama yakhe. Uhlala enyameni yethu manje njengomvini noma igatsha elisemvinini, ulapha. Leyo ndoda ehlezi lapho naleyo nkathazo yendlala yesinye yemnumzane sekuphelile. Phezulu lapho nesifo sofuba, khohlwa yikho uNkulunkulu ukusindisile. Oh, kwenzeka nje ndawo zonke. Manje khuleka ngendlela owenza ngayo ebandleni lakho, ngabo abahlezi eduze kwakho. Ngikholweni uma ngifakazisile kini ukuthi uKristu akafile, uyaphila, futhi ulapha esimweni sikamoya ungcwele. Khothamisani amakhanda enu manje, asikhuleke. Phindani lo mkhuleko, nikhuleke lo mkhuleko lapho ngiwuphinda. Ishoni ngokuzwakalayo manje. Nkulunkulu Somandla, mdali wamazulu nomhlaba, mqaliso okuphile kuphakade, nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle.
Send thy mercy, O God.
Thumela umusa wakho, O Nkulunkulu, phezu kwami, inceku yakho, ngiyahlupheka, Nkosi Nkulunkulu.
I now believe that Jesus Christ,
manje ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu, indodana yakho, ivukile kwabafileyo eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlula.
And he's here tonight. In the form of the Holy Spirit.
Futhi lapha kulobu busuku ngesimo sikaMoya Ngcwele. Ngiyakholwa ukuthi lena yiyo ekhulumayo kulobu busuku enhlizweni yami futhi yazise izinto enhlizweni yami. Futhi manje ngiyayemukela njengomphulukisi wami futhi ngiyathembisa uNkulunkulu ukuthi ngizokukhonza zonke izinsuku zokuphila kwami futhi usebenzisa amandla ami okuqina wenzele inkazimulo yakho. Manje gcina nje ikhanda lakho likhotheme, lowo ngowakho, lowo ngumkhuleko wakho. Hlala uvalelwe uNkulunkulu. Kholwa ukuthi unawe manje, kholwa ukuthi umsebenzi uyenziwa. Akuyikuba khona yedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu ngomunye umzuzu noma imibili uma nje nizokukholwa lokho. Manje ngizocela iNkosi uNkulunkulu ukuba isuse uSathane okungumoya omnyama. Kukhona umoya wokukhanya okunguKristu, umoya ongcwele. Lapha ngizomcela ukuba asuse lokho emuva, umoya omnyama wokungakholwa noma amathunzi enkoleloze. Ukuthi nizokhishwa ningene ebukhanyeni kukhazimulayo kukaKristu, futhi nizomkholwa ngayonke inhliziyo yenu, futhi nizokhulukiswa. Manje qhubeka ukholwa ukuthi useduze kwakho ngenkathi ngicela uNkulunkulu ukuba akhuze umoya omubi wokungakholwa. Nkosi Nkulunkulu, manje ngilungiselela ukushiya idolobha, ngingahle ngingaphinde ngibuye futhi, angazi kodwa ngizohlangana nalaba bantu esehlalweni sakho sokwahlulela. Futhi uma ngingafika unyaka kusukela namhlanje, abaningi ulapha, abantu asebekhulile, abanye bethu bazobe sebehambile, Nkosi mabazi ngezwi nangomoya ukuthi wena ulapha. Futhi ngokuba khona bakho ezindaweni zonke okukhulu, okungokunamandla onke kwakho, okungenasiphelo okusezindaweni zonke okwazi konke. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosipha isicelo salaba bantu. Futhi manje siza Nkosi njengoba sikholwa ukuthi lapha ukususa konke okungabaza ukuthi abakhubazekile bangahamba nezimpumputhe zingabona noma yini enye engaba khona. Leyo nkathazo yenhliziyo iyonqamuka yisimo sokuziphatha sakho ngakulowo nalowo kubo ukubaphulukisa njengoba nje unalaba abaningi ophulukiswe phakathi lapha kulobu busuku. Sipha khona Nkosi isize manje ukuba ngibe nokukholwa ukuxoshela umuva okungabaza ukuze ukukholwa. Kukholwa kungathatha indawo yakho, nokukholwa kungathatha indawo yakho, hayi phezu kwezihlabathi ezigudukayo zesayense yezenkolo yomuntu. Kodwa phezu kwedwala laphakade lezwi likaNkulunkulu langunaphakade, lapho kuthatha ukuma kwakho futhi ubuka ebusweni bethune futhi uyambona wathi ngingukuvuka nokuphila.
We charge thee by Jesus, God's Son.
Sathane sikuyala ngoJesu indodana kaNkulunkulu, ungumkhohlisi nje uJesu Kristu wafa eCalvary futhi wakuhlubula wonke amandla angokomthetho owawunawo. Futhi usuku seluseduze ukuthi leli bandla labezizwe lifanele libizelwe ngaphandle, liphume eBabiloni, liphume ekudidekeni nomoya ongcwele omkhulu lapho kulobu busuku. Hayi ngento ethize ehlukile. Kodwa ngomoya ofanayo uJesu Kristu wenza umsebenzi ofanayo, Sathane ubambe laba bantu unqobo nje uma ungababamba. Ngiyakuyala ngobukhona bukamoya ongcwele egameni likaJesu Kristu, khulula laba bantu, phuma kubo egameni lenkosi uJesu. Manje wonke umuntu ophakathi lapha obegula, angikhathali noma ubukhubazekile, ubuphuthekile, noma ngabe kuyini, yima ngezinyawo zakho, noma yini ebingalungile kuwe, uma ukholwa, yima ngezinyawo zakho, futhi ukhulukisiwe khona manje, egameni likaJesu Kristu, sukuma ume ngezinyawo zakho, konke nakho lapho khona. Uma ubungena kuphakama phakama, noma kanjani, kuphuka, ubunengalo ekhubazekile na, ziphakamise, lalela ngezindlebe zakho, amehlo akho, wonke lowo okhulukisiwe, futhi waphulukiswa ngokuyisimangaliso, vayizelisa izandla zakho kuNkulunkulu kanje. Kulungile befundisi. Inkosi nibusise nisamile, nemukele ukuphulukiswa kwenu. Ngizophendulela inkonzo kumfowethu Sweet ngalesi sikhathi nje, mfowethu Sweet, futhi uNkulunkulu abe muhle kini, ngize nginibone futhi.